Anti pornography committee yatulagira anti tugulewo file nga bakyalinda minister bada kyali wabweru kati minister atanaba kudda ate atanaba oba ba anti pornography committee tebanaba kola ki okomawo okutugamba nti kwongere mu maaso neki n'omusango kati katulinde kubanga bo they are the complainants kusoka mujje muweyo obujulizi anti Martha Keki yakola ki ekintu kibi tetunaba n'okumuyita bade tukyalinda minisita ajje amateeka weegali oba opot positinga ebiyita ebyo manya nti amateeka weegali ate waliwo komiti kasita eraba nti eno tesaaniro okubeera muki mu mukutu bajja kujja bakomplaininge bayingize omusango tukunoonya.